Wasted gang, man. Toca, po. What you saying, my nigga? This some robbery music. Do you know okay? Kuna time utanipata kwenye bima. Kuna time utanipata na ririma. Wife yako ananijua kwa majina. Miss fake, mini sina, una hit kumanina. Kuna time utanipata kwenye bima. Kuna time utanipata na ririma. Wife yako ananijua kwa majina. Miss fake, mini sina, una hit kumanina. Batwo, nate na nate, tukinoti sauna test na kuchecho mpige mate. Kani breadwinner tinamuacha amkate. Najua njia mini sharp boy ni acheni nijikate. Asante ya punda nilipeleka maima teke. Na rep matunda na bado iPhone ni ya peke. Demi yako alijua minzi ya kujitoa nganyege. Meanwhile kitewe anawabamba na one lege. Shawa ikiwa passport lazima ndula nindege. Rashawa bila support lazima nilale kwa rege. Sayake ya matumbo ndo saiko at stake. Zake za mafumbo, for art's sake. Talent ina win, let the art's take. Jubifi kiwin kwa set, ina heart's take. Mwake ina kimbia, ina nikumbusha nikiwa first year. Protected territory, if you are the first year. Kuna time utanipata kwenye bima. Kuna time utanipata na ririma. Wife yako ananijua kwa majina. Miss fake, mini sina, una hit kumanina. Kuna time utanipata kwenye bima. Kuna time utanipata na ririma. Wife yako ananijua kwa majina. Miss fake, mini sina, una hit kumanina. Batuo wakijaribu kuget fishy, shakataku, unapatana na kiboko yao. Siaribu plate na dishi na bado sio shiviombo area za kwao. Kwepa poverty na cheat code, na lazima weke off sleep mode. Life haina bonus na imati vile unabonga. Kusurvive na malona, aditamati ni kukopa. Rapa ina silent killer, lazima tukusikia ukiua. Sharp nikipiga na client dealer, anifikie kishua. 10 over 10 na kuwa shua, insane again kijana na chafua. Pain ya kukeni na nisumbua. Pain plain, hadi saiwa na nitambua. Mrembo time ananyesha ndia najifanya na nijua. Tembo kula time inanionyesha lakini bado najijua. Rugged boy, nizi madawa zimenirarua. Missy perfect, nilikusho ni urako na dua. Wash wash squeezy na ipiga na mama fua. Naji brainwash na cheesy na bado naweza kustua. Kuna time utanipata kwenye bima. Kuna time utanipata na ririma. Wife yako ananijua kwa majina. Miss fake, mini sina, una hit kumanina. Kuna time utanipata kwenye bima. Kuna time utanipata na ririma. Wife yako ananijua kwa majina. Missy